studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
no hun jire to boggi jande ga fandu hala mamadou sama segu jamnyali sakrabe kedibe to kay ton no gollobe luptal afseni daw holiti metta mabbe bangal rafikaaki gollirde fewde e nyaw coronavirus o e le kawrutal nokkobe kabaruji gouverneur o e kanye horejo gollirde cellal ngeddi dido halaji dabareji denagu nan jeba sanne ben dabareji denagu covid-19 nan jeba sanne bangal mottobe ben tundele be kuliti video batte wayde bawde ton uji men temede jeego uñaaji jeegom baccuje be bankobe nodirta chokon goni ben kebeteedi leedi mali hitande fuf chambre d'agriculture sikas holiti ana hani lamkobe ngattana hakilo sanne ndedo hunde digoni sembe kabaruji amen hande kikide altner noga e jeddi lewru avril hitande 2020 sakirabe on e korka golloobe l'hôpital alfseni daw kay na metta san e do noddango syndicat o e kanye ben faaba pelle halanan en golloobe ben e kanye ben golloobe be ngadi majere jodo jonde nuku goto ben altinere hande fadde ben mangal pade en dibabe matte mette mabbe ben mette majotobe woni wayde kake gollirde bangal sakugol nyaw covid-19 e kanye dun e le mudun ben woni gouverneur kay o ben landini karutal ndo nyedobe kabaruji e wi makko fay hunde nyakali e le l'hôpital alfseni daw kedana ko benna kedana fashitango Ousmane Niali Bouli e Ali Sissi
nday majer anino no wadede damgal suudu docteur hôpital régional secrétaire ke wadede damgal gouvernorat kay le litio ko be jogino koy ayen ana windi kay ana sulli kay yo nokku mali goto na dukasen nyawbe kay ana julli e wi secrétaire général hôpital régional kay gollide de kake fu jogake hono blouson ngaji gangaji na sayaji kuroji caldi fu gelajo tarawa secrétaire général syndicat gollobe suudu docteur kay
rafikaaki gollirdi moodi won ni suudu docteur kay ni hakuna ido kaaki machine ngaji balloji yimbe fofude yimbe daranibe sawrude nyawbe be covid-19 o yaa mumbe wala ko nyam kaaki gollirdi yogaji walaado won kaaki gollirdi yogaani ngaabi di keeta gollobe le suudu docteur jiide ana wondi farati mawdo yimbe chawrotebe le suudu docteur no fu yimbe gollonobe to
le o wattu goto gouverneur région kay kanye directeur hôpital alfseni ndaw noddi nantinobe kabaruji batu do kabaru mudum le halaji mabbe goliti wiide ko syndicat o haalidun wana gonga e wi gouverneur region o won Mamadou Zoumana Sidibe gilla nyaw covid-19 o bangile leedi meden di suudu docteur ndu hokkama kake gollirde fa heewi
miden jogi kake gollirde de suudu docteur ndu bawde yabbinde odo wat won himbe le yogabe gombe to jibbe bande haba ko min gondi bangal covid-19 o fa yaltina hakilaji yogaji bawdi majjinde himbe kinami dokkabe kabaru ngaji laabudi wala fu sukkola mo min gondi le suudu docteur fu sin taw kaydo hanay
yottade nyalande altinere noga e jeddi lewru avril ndu le e region kay himbe jaddon woni be nyaw covid-19 o nangi yogabe mabbe ana gondi e dadde taton woni be o accay
bangal kabaru coronavirus le leedi mali nyawbe sappo e jeenano wobbe njitaama hande ndenno adadu o mbien nyawbe be yu temede nayo injetto sambien sappo temdere sappo taton samtanama noga e taton iwi hen kala jiddo bedorad fam do hejo si yottamani na bawi nawtorade bembal whatsapp numero won 76 70 88 51 via mo mbudu yobatake mudu 37 321. Mottobe tundele be na jeyda e yimbele burbe fuf tawede e farati hebude nyaw covid-19 o fay so yogabe mabbe na tajori jati e kabaru mudum ben bamako do ko buri hewde be do tabata ko fi dabareji sakkade nyaw o kedon nako heban en fatiya taray du fashitango mum noto sendebu Ali Sissi
Amadou Gindo wari bomti tuni le galleji gondi bakko jikoroni toro korobugo kanye dawdabugo omo borni kadle balejo kanye tuba danejo mask ana e hindere makko kanye gangaji kindi ko tay ana buri jonte kewdi e wi mako Amadou holiti wide omo andani kabaru nyaw coronavirus kanye omo e farati hebude dun tay wi mako wala bawde fu
mi de andani kabaru nyaw ngam min baba waytide golle am saabe mako tidala goddo woni min baba teddinde tabereji bamari bangal sakkade nyaw di goto mo woni lotudo juudalam ndiya saabuno wattu fu waytide maskingaji mum no do nardiramini
yo non dum worri de nokule gondi bamako wala ko kabaru nyaw covid-19 wailti etagu bomtobe tuni rato ngaji kanye buwirdi e juude mabbe bebe bomta tuni tawe be renaki mingala dabari fu yo dum holiti wiide o do debbo mo jabay halde inde mako
mi matan kabaru nyaw coronavirus wala leedi amen ngado mi ngoni hande do wala fu dabareji di horebe amen bani fa sakkonomi nyaw ko min jogi ko ni mi gollirta kan ngaji amen kan e mask ngaji amen kiddi
duke ande cellal kolitiwide e yimbele bamtobe tuni ana e adadu yimbele burbe fufarati hebde nyaw sabe ko be bamtata tuni o dukke ande cellal holiti wide yimbele bamtobe tuni ana adadu yimbele burbe le farati hebde nyaw sabe ko be bamtata tuni
hono fufu nyaw covid 19 o yirwirta kedanna o do bataki si jotamani
Hono nyaw COVID-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tabe wana memondiral fe jati kambar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana bawi rabere tabe e wana memondiral neddo fe kaakol fungol nyawdo memi so a sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dun sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
holitama wiide hitande fuf unyaaji jeegom tonuuji baccuje cokon e bamanankore woni ko leedi malindi hettata e wi gollirde jeem ben e wi gollirde ndema sikasu ardibe be holiti wiide ko buri unyaaji jeeno ben yimbe gollata e kabar mudum tapane jeegom e jetton fuf ben tapane jeegom e jetti leedi temdere fuf yu rewbe le region sikasu kanon e be metta sanne ben e dotelaji kabar o kedanna ko heban en kedjado amen to sikasu ben christian daku e do fashitango alsisi
jeado no kumbietero mediterranee mayo cendo leede balebe kan lede tubakobe fa yotade funnange lede azi spirus esculantus nodirtero kasen chokon e bamanan kore ana reme malido le gelle chapan jeddi didi cercle sikasu e kajolo le wi horebe sudu demobe sikasu kollangal ana jogani darne mounde le kebal region sikasu sibiris sanogo muino chokon horejo sudu demobe sikasu Wan chandeji yokoaji kulu nori le wakati ngaji beti di wide chagale rimo pom de terre chokon woni ngaro darne tatobari le cercle sikasu minemba wide adadu jawdi kebeteendi le golle mako ona yotto million goto franc CFA dun holli titta wide golle chokon ana jogi kebal mawdo ko dun tawa fu golle chokon ana fewde titdalaji mawdi hande holli ti wide sibiri sanogo ngal do kebal buuti ke sanni sabi golleji demangal andanaka wala fu jande gadaado pangal demangal angare kando gollirede anda mi andadu hoto mi mbawi sottude kebal demal amengal dun sabi so mi fuddi waytidde tuude am demal chokon ana wawi bonnude gessede horabe suudu demal sikaso holliti wiide pamobe adibe ana hani jogonade hakille golle demal chokon dun woni ko christian ismail daku hebani sijo tamani sikaso
sijo tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
se ngare le kabaruji amal ne region ngayidi en biyan to gawo ton holtama wiide jon en kaborde be andita kan gatti yete e suudu telephone ben wuro gargura le commune gaberu dum wadi ben nyande aswere jabidende kabaruji kebadi tondi holiti wiide yo nokku dimmo ciuba ben suma do le jonte didi le cercle en songu jamarande ben na wemba sanne e be ndar lam ko ba yo daro e darde mabbe to dire ton holtama wiide kebal ndiyam ceni dam tiidi sanne ana wara jonte kewde e wi ho radio suma jep yu botte saatu fuf tacugol courant o nderno e be gondi e fide dabare majjun won gollobe jaati ngajjutibe ton botte mudun e wi ben ardo suma jep antimnan kabaruji di to santunno sakkade nyaw covid-19 o wonno fanda kawrutal nyande asawere biennoga e joliru avril hakke chapande ne ardibe ngonno tun hono ben pabatobe projet federobe sahilgil lolido membre de club de marie e wi landinibe dunbe imade mudun woni bedande famu do ben kabarube habbo nyaw o yo e do ben faba kalisi projet suede docteur embe holiti wiide fay goto yidaka nyaw covid-19 o le cercle bien 100 antimnan kabaruji amin o seddo yotrumeden wawande